Empilweni yonke siyasifuna izinto ezinhle, ezimnandi, ezosibusisa, izinto ezinhle ezoyinothisa impilo yethu neimpilo zalabo esibathandayo. Kodwa imbamvele ezo zinto ezinhle isengasiholela ophathe. Angiqale ngibingelele, ngithokoze futhi ngikwamukele engosini yethu eFresh, ngingusibalo BT wakangema, ngomlomo kaBenedict weChristian Talks. Ubanje kithi ungakaze afise kwenzeka izinto ezinhle kuye, mhlawumbe kodwa ulangazela umuzwa othe xaxa kunalo okuwona, imoto enhle nokuyikhipha nje ukuyophumula sekulelo, kumbe kube ngokuthola umuntu oright ozoshada naye umaqonda. Uma kuwukuthi ushadile ufisa ukuthi sengathi umshado wakho ungaba muhle kunalokhu oyikhona, ngakho amehlo siwathi njo kulezo zinto ey'ngekho zimbi zonke ngokwazo. Sihubhe ngomfutho wethu wonke, kodwa ukuthi uma sesiyibambile sibone ukuthi hayi ayikhona lokhu ebeyibuka ziyikho zisekude. Ngakho siyithola kanjani lezi zinto ezinhle na? Amahubo 119:17-18. Yenzele okuhle inceku yakho ukuba ngiphile ngigcine izwi lakho. Uvula amehlo ami ukuba ngibone imangaliso sasemthethweni wakho. Awu, yeka umthandazo omkhulu kangaka, yeka ubuhlakani obungaka ukucela lolu hlobo lwesicelo kuNkulunkulu ukuthi abe muhle kithi, asisize ukulalela izwi lakhe, ukuthi asivule amehlo ethu siboneni izinto ezinhle ey'mfundisweni zakhe emthethweni wakhe. Angikutshela ukuthi uma sithandaza kanjalo andukuba sivule iBhayibheli lethu, kuyaqala kwenzeka izinto ey'mangalisayo. Moya Ngcwele khuluma inhlakanipho yakhe, uthando lwakhe namandla akhe ey'mpilweni zethu. Usibusisa ngokuthola izinto ey'mangalisayo, izinto ezinhle kakhulu ngezwi lakhe. Amasu nenhlakanipho ngathi ngabanye ngobudlelwane bethu ngohambo lwethu noNkulunkulu, lokhu kuyonothisa ukuphila kwethu phezulu kwalokho ebesingakwazi ukuba sikuqale kumbe sikucabanga. Nkosi, ngenzela into eyodwa, vula amehlo ami ukuba ngibone imangaliso zasemthethweni wakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ngisho ukuthi la mazwi afresh ungawathola nge-audio ye-WhatsApp, inombolo yethu ithi 067 706 0077. Kanti ungasithola kuma-platform Facebook page uthi nje izwi elifresh. Ungadownloada futhi izwi elifresh app ngokungena kwi-Play Store, App Store, kanjalo futhi ne-podcast ngokungena kwi-Spotify uthi nje izwi elifresh.